Yeah.
Uh-huh. This is the guy. We always path to the top. Man, what the?
Naanza na hii sifa yangu mkwe. Misifa mingi na ukwezi. Misina makuzi, takupenda wewe. Tampenda mama na baba yako na ndugu zako. Takupa mapenzi mimi
mavumbule, vumbule
chawaipewa. Gauna von penda ga kweli. Roho inanyuma. Wifu naona. Mina umia. Ami love wewe. Nampenda sana. Uganda, Kenya, Burundi, na Rwanda, na Zambia mpaka Mozambique, Ghana mpaka Nigeria, Cameroon, Sudan mpaka Somalia. Afrika, Afrika nzima tupendane.
Tupendane, tupendane, benziliwe sawa sawa.
Sikia homa ile homa ya jiji ni wewe. Wanajita masponsa malafu wa siku zingue. Wanajona ma boss lady, you my boss baby. Tena wife material, my honey bunny. Ula, ae, honey bunny wuna bana. Yeah, wengine wote wanachia ya ya.
Wafumule, fumule.
Mapenzi mimi
tupendane, tupendane, benziliwe sawa sawa.